timu zimepanda. Nikona wana tunacheki panda. I like the way jinsi unavowe. Kazuri kakadori, katoto gori gori. Kanapenda zangu story, kakikati kambi ori. Baby unafanya wana wana dance. Ukinipa kitu kwa kosidi wezi. Asa pale mama we unapoteki.
Wanna test me, call on my god, stay dressed me. Have a two color, wanna race me. Hit it, fuck a sister, live a day dream. Come on my pants, it's time to take a tag. What's like on my nook, go kick it into Annie. But then I bust the lid, Katana endless. Hooko lega, hooko bless play. Come with samba, samba, usalete. Gonga don't put to coupe, eh. By the city, season, guess I get it. God damn, yeah.
Baby, ule panya, wanna dance. Ukinipa kitu kwa kosiji wezi. Asa pale mama we unapoteki.
You make me fly like a bomber.
Napenda pale baby, ukinishika. Moyo wangu wote eka eka. Toto matata kiuno na shanga. Napendaga vile ukinipa. Napenda pale baby, ukinishika. Moyo wangu wote eka eka. Toto matata kiuno na shanga. Napendaga vile ukinipa. Kazuri kakadori, katoto gori gori. Napenda zangu story. Kakikati kamioi.